trendybeats.com.
Mazalau mando
Mandala sashiyele uthondele famona makijaza ibukuyo mina manda webuwesimo kuphindo nombogo Abemeza mina ngabemeza mina ngabemeza mina usputu majaza la chakacha zidubile chakethe lo nebaleka Msila ngamsila zamata mazi Yingwe lekunya mabala kongena bala makhanda sayigwinye imaba Sibambe wesachuba sakhela wesekola ngithi mshaye umkhombe emnyango manje ninga Inqunqule ngalo zinto ngaba igondo bayikhombe eDubai yavuka emandaba bayikhombe emandaba yavuka eMedi Akade kwasa sayigexile inhliziyo zabafana abathanda indaba abahlele indaba ko TikTok kazi bathi inomngeni Umuntu omuhle muntu akabamthandayo umuntu omubi mfishane akabamgondayo Unda basiningi zadlula bayikhuluma indaba ko TikTok anibe umsebenzi kwabesifazana wandi umsebenzi emadodeni Salukazana simabela izinsasa enkelisa abantwana ngabo Khagije lokhu sikande emzileni maqeda zawuthi azuphi imisele inova Uhlahla basebula amaxolo umsika nehlobo bethi sobuna kanti ababuzange lakele ukuthi kuhlahla amaxolo khona ukusinisela amandla ukuthi iziyitshele idliwa abantwana bafokazi Wawini ukuba kwathiwa ndondo zamala Yahlukanisa unyaka yakokuba kwathiwa gwasa ndoda lashoni Yahlela umcimbi kamangema kwathi umcimbi unabanikazi ba Wajajulwa zayifikisa kwabheja zayigqokisa kodwa siyobe sisathini ngoba phela vele sokwaba senkiza libani Unobhaja lo mhlobo ongenabalandawo ophile phakathi wezintsha maqeda engamlumise sabamade amadlela ebusuku ukukhathana Ngithi wafa mfana ekuseni wafa mfana emini wafa mfana ukushona kwelanga Ngiphikaphika nganotololozela ngamathalente ey'ngane ey'thandwa Unosungeza indonda azayithola Ngokuyimela kusehlula ukuya nokuya ngithi konke sikuzuzayo sikuthola ngokwethekela shani noma yini imbuzeni sizoyifakela thina magama Ikhululekile kuhlela esitulweni esijikayo ngidla umsila ngidla i-apula ngomese Isenkantshola ebhekvili icala lo muntu wanqabana ngani yoku Ithe uma ibuzi manje ukuthi ubani nalofuna ukuthulela ongafuna ukuyithulela Yabe isithi indoda ethiwa sikala ngilo ongafuna ukuthula ofuna ukuthulela Wafa mfana ekuseni wafa mfana emini wafa mfana ukushona kwenu Zu-22 ezangakwethi indoda esayishaya imini ilanga libuka singaxhushwe nagogo singaxhushwe namhlikazi Zu-23 ezangakwethi ingoma ezashaya amamiliyoni singaxhushwe nagogo singaxhushwe namhlikazi Ithi mibili iminyaka eyahlukanisa amandaba singaxhushwe nagogo singaxhushwe namhlikazi Wafa mfana wafa ekuseni wafa emini wafa ukushona kwenyanga Yimwe nje ngokanagani ongenamasondo olethela ingubo elokujuza izizo ngengoma Sagile simafindi esiboshwa amafindi umhlahla wethu asawujula uyanqamulela Ujala mina njalo wathi unkulumo zimhlela entanyeni noma esethu Uzabaza amajodi ehlule kukwina noma esebanjele Undonde zasekishini isela banikazi Usitho somkami sizwe somkwekazi Siyaxoba shiya umzini Usitho sengane sizwe sikanina siyaxoba shiya umzini Umsingatshole lo njengempisi emaqini Ngidla kwesekehla ngidla kwesomnumzane Bhande mtshele kwaneshukhu umfazi emendweni Untaba emaqhume esele umehlelo ngududu Ziyahlala ematsheni ayihlala emazoleni Isafa ukushelela ukuphuma kwelanga Jabula umncele ngesike Imali yakho slima Ngithi angihleli ngeqa njalo mngani wami ngihleli nothuthane umfokanzo Ngislima esime lihla kanibhaqa nje sibonge ngogalazo ogcwela amathambo Umfutufutu umfazi omabele manje okuncele singani lengamafinyila Kumbuza ithumba agcwala ithungu unhlamba zimshaye kanti zimshaye ezandleni Maqede ngandabazala ukuthi umfo wamzilo ongalandela Ebathenjini ikhoma Yimathi ngomqabula namehla izithumbo obona izitha ngomnyama noma ebanjwe obude ubuto Umlimi lokuna amahleza maqedwa hlewa zihlakanisa Ngithi qhubekani njalo ama-donation ibambe nomishisa abafana bakithi 221 school Hawu Niyavala Ngizama ukuzivalela Hlangene nokhozi niyavala Hey Ukuba bayazi ukuthi Ezami ngavotela ngisho impukani hlukane sinyaka 221 school Ngiyagisho ngiphelela kanjena-ke mngani wami kulo nyaka Uzodideka-ke wena uma ngabe umhlazi yerongi mngani wami ngithi mina ngikhudla kanje
More music on trendybeats.com.